stars again. Ikikucheki body, unajolegeza macho hie. Ukipita rodi, akenani minadata nawe. Kama ni tunda ni dodo, siri kwa kisu na mumunya. On the bed is gogo, kibogo yo mifupa na tafuna. Wendo rington kwenye my phone, takulinda kama jicho na mboni. Acha ni kugande kakupe kwa ngombe, penzi lako sopo wa kinyonge. Tuweonyeshe mahusta wona donge, wasije wakanipola tonge. Ayo baby yo, ayo my number one.
Umeniweza, unavyo nyumbulika nyumbulika baby. Umeniweza, unavyo nyumbulika nyumbulika baby. Umeniweza, unavyo nyumbulika nyumbulika baby.
My sweetie, sweetie, come gole wanje. You are the one God love to me. Amini na kupenda na nikunda chandi. Kyo ni kukabizi mtima wanje. Come close, come close. Fanya kama unachuma boga. Sababu ya utamu wa mapenzi yako. Kwangu uko peke yako. Nipeleke nyumbani kwa mamio. Nikawaone ndugu zako. Kwani kipingamizi misina. Nisha kuganda kama rumba. Basi tufunge safari, twende Singida kwa mamio. Kwani Singida so mbali. Ukamone na dadio, na dadio. Ukamone na mamio, na dadio. Ukamone.
Acha nikugande kakupe kwa ngombe, penzi lako sopo wa kinyonge. Tuonyeshe mausa ona donge, wasije wakani pola tonge.
Mama, mama, yo, yo.
Umeniweza,
mama, mama.
Nyumbulika, nyumbulika, baby.
I gonna love you, baby.
Umeniweza,
unanichanganya.
Nyumbulika, nyumbulika, baby.
Vile mama ulivyofunikwa, baby.
Umeniweza,
I gonna give you everything. My tomato, my sweet potato.
Umeniweza,
mama, mama.
Nyumbulika, nyumbulika, baby.
Nakukunda chana.
Umeniweza,
sakata, sakata.
Nyumbulika, nyumbulika,
baby. Onyesha alichokupa mama.
Hoi, hoi.
Mimi tila lila,
hoi hoi.
Sioni sisiki,
hoi hoi.
Mwili wote ganzi,
hoi hoi.
Nzi nimevia kidonani,
nzi nimevia kidonani.